now listening to the sounds of your quest.
Badness.
Black Market Records.
Pakistan tunavuta mabitha, tumesota hapa area na takia gita. Side chick ameanza kuniita cheater. Sponsor actually bana tuma mita.
Confirm,
you have received.
Wacha niende kota.
Received,
sikulangi mboga.
Received,
napenda my light skin.
Confirm,
you have received.
Wacha niende kota.
Received,
sikulangi mboga.
Received,
napenda my
dark skin.
Ring ring, confirm ume receive. Fuliza, kidogo isha nitoa kwa form. Uliza, jereali nishona kuja home. Anadai fair kutoka kasasi na do.
Hauna do, na unadai kuteka shiro. Wakikui, wapenda wababa wako na do. Na after yako ni was kushinda before. Ili amka kakuboy kalala fofo.
Fofo, hari yako na kitu foso na kusho. Na mbogi yake yote inadai kuja show. Wana umeso, wote wanadai jiko. Oh,
oh, sina iyo do. Sichome hivo ana, spend is of form. Mandume watatu wasichana wako. Confirmed, simu zote los go off. Ah, tukunywe makonyo
lilo.
You have received.
Wacha niende kota.
Received,
sikulangi mboga.
Received,
napenda my light skin.
Confirm,
you have received.
Wacha niende kota.
Received,
sikulangi mboga.
Receive,
napenda my
dark skills.
Yeah, skin ifike beya dema. Na pombe neza lika, nisema bora kuna lika. Sit na kaka kaka tika, huh? Manzi ninganya dona pesa neza mpika. You have received, kumbe pochi neza lipa. Pesa kidogo, very nice. Tuma pounds, I get foolish penny wise. Come slow, unishiki bila do. Kamo banji ganji, si yeah. Unitab na minimize.
Minimize kapochi joba die. Hazi chill na mbogi haina ice. Kama mali ni bobi huwa mai. Wali nipata na dobi kwa ndai. Niki washa later chain na mchoma kwa macho. Niki washa ndai anadai tuende vasho. Kiuliza gedei anaseme likuwa vako. Ka 10 over 10 na kalipata ima.
Confirm,
you have received.
Wacha niende kota.
Received,
sikulangi mboga.
Received,
napenda my
light skin.
Confirm,
you have received.
Wacha niende kota.
Receive,
sikulangi mboga.
Receive,
napenda my
dark skills.
Pakistan tunavuta mabitha. Tumesota hapa area na takia gita. Side chick ameanza kuniita cheater. Sponsor actually bana tuma mita.
Confirm.